dowladan waxaa loogu magacdaray sheekh nuur macalin abdiraxmaan allaha u naxariista waxaana lagu qaatay duruus diini ah culimada ka qayb gashay dowladda ayaana lagula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalada fidinta dacwada iyagoona la siiyey tusaalooyin wax ku owl ah oo la xiriira howlaha dacwada qaar ka mid ah culimada ka faa'iidaysatay dowladda ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku qaateen dowladda
ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka mahadsan dowradaas oo wilaayada ninqobati dowradaas oo magaceed leh raw dowratu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullahu tacaala oo shicaar sheene leh raw kunuu rabbaaniyiina bimaa kuntum tucallimuuna alkitaab maiba dareertay ilaa 7 maalmood iyo dareertii eed iyo eeda maywa ahaa nininka baraarujii ilaahay barakaay walaayada eeda hundurmeeda ninku dhondhowi
naba ilaahay maraadis yahaahe man samaa ilaykum macruufan fakaafiuu wailam tajiduu maa tukaafiuunahu fadcuu lahu kulay meeb aanu la teegna duca mailanaa jazaakum allahu khayra aljazaa wabaaraka allahu fiikum watakabbara allahu juhdakum wa axsana allahu ilaykum wasaqlana runtii eeda maaranay kulay ninka faa'iidooy fayay badan la kulguna dowladan dan kale kulay meeba diyaaran aha ilmeelana bare inuu ka mafal waana gudbiina
waaliga walaayada islaamiga ah ee bokool sheekh usmaan abu abdiraxmaan ayaa ka hadlay xiritaanka dowladda diineed isagoona si gaar ah ula dardaarmay culimada ka qayb gashay waxa uu si qoto dheer u iftiimiyey ujeedada laga lahaa qabsoomidda dowladda
dowladdu kulli ahdaafta lanqobadi may haytahay culimada iyo umarada dee ilaahay subxaana wa tacaala meel ka shal qaadi male culimadooda umarada ah dadka diinta ka hogaamiya mayla raa sharaad ilaahay maamulow sharaa'ila ka dhagama oo bilaar urubi hormuud ah dawladdu ugu wadnaa may waa dawlad islaami ah xuquuqje iyo marjiicje iyo alkitaab oo sunna ee waa madama saasad marka maayo culumada kaalantiyo kaalan runtii ee dumu qotway jazaakumullahu khayra jazaayado ahmiyadaas iyo leen iyo marka mayla raa umadi wala bar hadii ata sharaa'id ilaahay la tadbiiqi qubaal dadna qado lu xukum hadii ata inna awal bil amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar hadii ata marka doorsho iyo ahmiyad iyo bulshada dhatay iyo kuleyn dartiya iyo may bashaantay dowladu in walaalaha lanqobada oo culumada waa la kaguraarujiyo
si kastaba ha ahaatee waxaa walaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada al shabaab muddooyinkii la soo dhaafay oo maktabka dacwada uu sii kordhiyay dowradka kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool walaayaadka islaamiga